tuongere kubanga twetegereza embeera nga bwetambula kantole obuntu buno butono buti ndeko wama wirasobola kubanga watusa kwa makobo ndide tuongere ni program bunkenke munsi nize mwidukuru wati badi bakalogo abe kobo otyo mukuru gweta mutumba sowali.
Chenda, Agatone Zemkaga, Usoga One, Fama, Omoyo Gwa Usoga.
Ewe Sawa, Diri Meka.
E Sawa Diri Musambu, Edo Musana.
Fuka, Yivesta Wo, Nia Mtieni Momo, Nga Wesiga Mwakapia, Akataika Wansu Wanusuluku, Oingiza Magoba, Uliruna Kuko, Sobala No Kwe Tolera Yo. Akapia Ko, Unawona Woke Ndira, Nigaba Star, Chikuminka Gana Itanu Star, Musambu Hash, Uluonde Ku, Yivesta, Uwako Zesa, Mtieni Momo App, Enko Lanovu Kwa Kuliso, Biko Berirua, Mtieni, Awalala. Titukomezekeka.
Soga One Radio. Tulungamizi kwa kitongole. Echa Uganda Communications Commission.
Sanya Radio Bingo Bingo. Kubu Soga One Ugwe Tusu Wano Bingo.
Sanya Radio Bingo Bingo. Kubu Soga One Ugwe Tusu Wano Bingo.
Soga One Radio, tulungamizi bwe kitongole, echa Uganda Communications Commission.
Ndiko ni msamwe damali ageche msana kumoyo gwa Soga wekazo kubango tulege kama waito. Gana agesa wadi na agesi gika genkule taire galimulana kaidongo ula baba chaba zingo lusoga wawu. Ninzava muisazali erie bugabula wale chinu. Mingoroze na mwenda mdistrict ye kamuli omugabula muise mkoso wa botu Dennis Bazira Taduba. Isa abalabirizi owe kanisa ea Uganda lata ife mkatonda Dr. Stefano Samwiri Kazimba Mugalu akubiriza bakulembeza bama din okuba kubwa na mnigina na yala anga tulikuwa lekera mkawalu waka abona abona ake ibiriawi na mkaga ona abio geirebu abeti ngaru kuigala omusomo ogwe na kwa isatu ogwa etebamu abakula bama din abaso wa muluku minebitanu wabaka kanisa ya Uganda eranga bano bavire mbula birizi makumi asatu na mwenda bula mbirira eranga wabiri kumulama au kukoba nti omwayo mulungi kwote kuna ekisibe chikala mwecha katonda erango muto gwe basomye gwe mu kitabo kya Ezekieli ensuled air satunaina okuva ku nyolo soka paka kulwa satunendala omusomo guno gubere gulebu mbudirale kuitendekero eria UCU mukono kunde gwe yogede kibuga Kampala Kazimba Mugalu asabye abakulira amadin nendikirize denda ulo okusigaza omulimo gwe bwo busumba kairi obutaida nebetobe mu nsonga dabi abufuzi nga tebasoose kubanga balekulira busumba ono akoba nti era basalina okuba ekyokubonerako kubanga abakulembeze balina okuba ekyokubonerako wabula singange bye tebabikola beddako abene eiwango erya kibumba w'omwekendi eyabawa obuyinza okufuuka abaana.
Be careful with politics. Be a pastor. Be a shepherd. Don't accept things to do with tribalism, parties, because you are a father. You have in your congregation members of UPC, others of DP, others of NOP, others of NRM. In your congregation, ensure that you remain a father or a mother. Instead of being diverted, you preach the gospel. The gospel will catch them. And I want to remind you, there is already a resolution from the province of one who is intending to become an MP, what, in politics, LOC 5, and you are joining active politics, you as a clergy, you should come, go to your bishop, and definitely you resign from being a pastor.
Ekitongole kikola ku irimo eri okugulusa enoni okuva ku kisaawe ky'entebe eky'Uganda Uganda Civil Aviation Authority chivireo chategeza ndekisawe cheno ni Entebbe baida bawandisa abantu kamala abengira munda era Uganda echavira kuno kuleta wakalipagano akebyenoni mu mwezi ogwo musanvu mwaka guno wale kuisawe Entebbe baliko bantu baida bayaniriza aba tambuze abakozese noni okufuluma muno kuingira emitwalo abinesa tu bitano nsambu na msambu umwezo kwa msambu umwa kaguno elaba kwa ntubuchango babawo tibabu nangako batisaba zoti nibano balika ntumba na batisaba ze emitwalo ikumi na mlala kenda chikumi abi na msambu banubali balikuida butini kumi na mlala lukumi bina atan banubali balikuwa munda miwanga ili ya Uganda nga balikuwa likila mwanga agenda ulo onakoba ntimpera n'okusinziira ku alipoota eno abantu kasanvu bina asatu na musanvu n'abaali batambula buli olunaku olubitawo okumala omwezi gwona gwona era nga basinga baali benjira munda mu iwanga nga n'abandi ndi bali kufuluma era nga we buviire kwa mu mwezi n'omulala ogwo ati ng'otwere ku ogwo musanvu omwezi ogundi gwe basinga okuba nga bawandiisa mu abatambula nga bakozesa ennoni ababitirivu n'omwezi ogwa December ogw'omwaka ogwabita nga tuli kukuba olukumu mutwe ono akoba nti emitwalo abiri n'ebiri enkumi bbiri bisatu nandala n'abasaabaze abaali batambula ku agabuli lunaku nga bali lusanvu ikumi lusanvu kikumi nsanvu na mulala abaali benjira n'okufuluma buli lunaku olubitawo omwezi ogwa December omwaka ogwawa okusinziira ku Vianney Rujja omwogezi w'ekitongole ekyo Uganda Civil Aviation Authority ategeza nti omwezi ogwo musanvu bali mu mbeera ya katyabaga kubanga nga enoni edindi dali ditambula nga ndiduvu nga n'edemigugu dona dikubyeko era baliko abantu bwe bayaganira akaseera kakazigizigi abantu abaali bali kuyingira munda mu iwanga erya Uganda nga beidye okwota buliro empaka edekikopo edachan omwaka 2024 bano bakoba nti kino kyayongera okututumula mu nsonga edd'ebyobulambuzi enkungaana mu iwanga kwotaire kuna iwanga erya Uganda okwegeita ku abantu kamala Rujja babeti nga ali kwogera ku mulwekobano abasikamakubo ku isengeddere lya gavumenti li Media Center mu Kampala ategeezezza ati
Entebbe International Airport handled 230,577 passengers in July 2025, which is the highest monthly traffic in the airport's history. This included 119,127 arriving and 111,450 departing passengers, an average of 7,437 per day. Arrivals exceeded departures during the month. The previous highest monthly traffic was recorded in December 2024 with 222,301 passengers, an average of 7,171 arrivals and departures per day. The surge in July 2025 traffic was partly driven by the arrival of delegations for CHAN 2024, increased tourism promotion, hosting of international conferences, and enhanced airline connectivity, among others.
Ebyongo bitaire kumbali abaawo abemisango mu kakiiko ka Tribune akateba omukulembeze w'eiwanga okulondoola endooliito edaali mu kamyufu ak'ekibiina akababaka akalonga 17 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno baliikoba nti akakiiko kano baali bakasuubiramu amazima n'obwenkanya wabula bagiira okukizuula ng'akakiiko kano kasalirira kubanga idukira nti akamyufu kano kaaliwo okwenda okulonda kwani anaagemera ekibiina ki NRM bendera ku kifo ekyabaka ba paalamenti mu kalulu akabonabona ebira na mukaaga abandi ku batwalayo ensonga dayibwe baviireyo ng'akakiiko bali kaasimula bugolo oluvannyuma olw'emisango egindi okusalibwa mu ngeri gye bali kweta ey'amatankane kwoteeku n'egindi okuba nga gibingibwa abandi ku baaba kuli Richard Senteza Ssaalongo ono nga yatwala okwemulugunya kwe mu kakiiko kano oluvannyuma n'emwine gwe yavugana naye mu munisipaali y'erugazi mu disitulikiti y'e Buyukwe era ng'olwo ne yalangirirwa Eiza Kamulindu Asozi ng'ali kwenda okuba nga wakanya obuwanguzi bwe wabula aliko nti ebyaviire mu kakiiko aka Tribunal byalaze nti akakiiko kano kabeere mu kyekubiira oluvannyuma olw'okutegeeza nti Senteza tiyasobole okuba ng'atwalayo obudulizi obumala Senteza olunaku olwaleero alangirire nga bw'ali kwira okwesimbawo okubwa namunigina kama mbaya.
Uyukwe district tulina amagombolola 13 amagombolola 13 gonna gali na DR forms nga zili uniform zonna stamping zonna signing by the district elections officer wa NRM eza central division ya Lugazi zoka ze zitali na stamp obona bo bali bujuli waliwo polling station ya Luwayo kukyalo Luwayo omubo kuba candidate size akamulindwa sozi ne timu ye nga balaga baluambye registrar we chalo mbwa byobululu oba yali byobululu oba tabyobululu mulindwa sozi Isaac ne timu ye sibe bali balino buvunanyizibwa kwata obo obweyileyinga omukyalo oyo obo gama nti candidate ate guwamba ba registrar
ona akoba nti akewunia ino eracha mumaze mviri kumutwe akachiko kano yebalu mukiro okuboneka nti kasalama zima nobwenkanya nokutusona kolwa lero ngabasinga balika simula bugolo ona akoba nti ekimutwe ile okubanga isimba okubwana munigina mviri abena mukaga nokuboneka nti abawa obuwanguzi yabutwala wabulanga akachikaka tribunal kalangirire mu muntu omukyamu
so chatwe unyisa nnyo nti nakachika ateje twaddukira ate nakote kaatu yamba none tusalawo ti akalulu abakatuwa bantu bachaliwo tebanna senguka tebannafa bannachusa ndowoza ya twalangiridde mu butongole tisalongo Richard Senteza endi ku ballot paper yekifo kyomba kwa parliament wa Lugazi municipality kakasa bulungi tubuwagizi tubulina kubanga fenna tukiraba abalonzi bakiraba ba opponents bakiraba n'abalondesa bakiraba fe tusinga obuwagizi mu Lugazi municipality kifo ky'omubaka wa parliament tete tusobola kulya lukwe mu bantu baffe tusobola kunyika mitima gy'abantu baffe amaanyi gaabwe okulafuba na kwabo tulina okutukulwanirira paka nga tutuuse mu parliament
Eliasa Wamala webya mawulire mu kibiina ki NRM mu kulukiiko olwa Lugazi Central Division ya Buyukwe ategeeziza nti abantu bonna bonna bakiidi nti Senteza yawangula akawulu kano wabula ekyamaze enviri ku mutwe n'okuboneka nti akakiiko ka tribunal kaviireyo kasala mu ngeri y'amatankane yategeeza nti baida kumuwagira ku bwana munigina
mwena mukimanyi nti akalulu mwaka tuwa naye kyali wane wa Ferugazi akalulu kabibwa misana ekyo buli omwa kimanyi nitugera mu tribunal president giyatekawo naye basebo ne banyabo staff nyi mu kalungi bantu buli de byavudde yo nga tebitusanyusiza ne tusalawo nga abantu bakaba amaziga agajulujulu tukomye omu kalulu kano nga ba independent kubwana munigina era kisobokera ddala kubera kyali kibaddewo ko wano honorable Norman bwatawa ngula card najja kubwa independent obanna munigina niye koti y'abantu nesalawo era ne nagenda mu parliament na malaka ekisanja kye kya myaka 5 njagala okubagumya basebo ne banyawo na Lugazi municipality tikisobokera ddala Salongo Senteza okujanga talina card ne mumuyira akalulu na ingira parliament
nole yasoko okuba ku mayo wa Mayuge town council mu district ya Mayuge Sande Gabriel ziraba muzali alimukire police enkulu ya Mayuge yakuba mu mbuga yakulira ebyokulondesa mu zone yete ba DFI mu town council ya Mayuge onaonga tumutegere kulina yale ya Michael oluvainuma olukusazamu ebyava mukulonda mu kitundu ekyo mukamyu faka abaisente bene ba meya akalika akaba oyebuvireko Gabriel nga alikogera kuno musatswe ife kibuka David Kuncho kona kolwa lero akaba nti yakulira byokulonda mu kifecho asaine okubanga enonola lwaki tiyedu za mumpapula daddy ala form ebyali bivire mukulonda oluvainuma olwokwegemya nti waliwo emivuyo Gabriel akoba nti waliwo n'ebitundu ebindi byebasazamu muli mazigidi jamia walekavule ne Mayuge Central eranga akoba nti obuwanguzi bwe alikwenda bumwirire oluvainuma olw'amanya nga agakula mu bitundu ebindi yali ategeeza nti aida akomawo aida kwolekera n'awasingawo
omwami Michael yali presiding officer ku kyalo kya DFI Kavule polling station eyo kyebalondera okuba nga tiyayikiriza yabala obululu bwange aye yaliba okufiiringa mu DR form n'olwekyo tufunye omukisa olunaku olwaleero bali kumweta ku polisi ayogere ekyali mesiza kyali ki lwaki tiyagezaako okutwidukiza DR form era obululu buno bwali mu buzibu kamaala era twalaba tugana mu tribunal e Kampala tuseubire ekiseera kyona kyona okusavinga omwami bwe twavugana nabo bibalaga nga yebaawa obuwanguzi bwentakirizagana nabwo n'olwekyo olw'okusazaamu polling station dange ediweraku debaamanaku enina obuwanguzi nairala
Wena agaba ilama ulilage sigika Ilama sengende agagama kubuli mwatu Naku chenda katolezi mukaga Busoga 1 FM Omuyugwa Busoga
Busoga 1 Radio Tulungami zibwe chitongole Echa Uganda Communications Commission
Kuruwa family Eyo mgenzi Petero Kuruwa family ya Petero Wacha Wokuchalo Anywa geek Mumuluko ati gorok Muigombolo zeri ya chegere mu district ya Paka Omwame yetu wa Max Alfred Anyulu Neena kuni njabi kukufa Okuwa mkaili wewe imati Aida Akero Gwana za kweri ya mama generasi Aokplot 39 kwa boja lodiwa na mchibu geche idinda Oneweida ya vamula mwensi kuira Aida International Hospital e Kampala Ngai kumiamwezi guno Omwaka guno kusawe tatede chancho Balikoba ntieno ya berafu nilobu idandabi Wabule BMB Katonda ya gira ubi ya vambula mwensi. Omwile ugo mgenzi. Balikoba. Mtioruna kuru wale runukua binolu lala. Baliku tola ye Kampala. Bagwole keze. Wale muanwa geek. Mumuluka ati gwoloko. Mwigulo zari chegire mdistrict ya Paka. Wabula baidaku bitira kwa naidinda wa baida wanga alira. Wabula kuru eneru noru wale ro. Baidaku mao kuorumba wa kujeneras guest house. Ero mubili. Guidatu kwa kujeneras guest house plot 39 Oboja Road. Mchivu geche idinda. Kusawa iku miedoro iguloro na kuru wale ro. Waidaku wa kukumoru umbe. Paka wibu na akera. Era mubili gwe. Guidatu liwa kusawa andala yene ye chancho. Kuruna kuru wa ido. Ngabi na ibili. Okuzika kuidakuwa ungawi na isatomwezu guno, mdistrict ya Paka, nuna kuromu kaga. Balikawa antibabikire mwena mwena basubuzi, mikwano jo mgenzi, abe nganda, mchibu geche idinda, kote kuna abe towele chitundu chino, abe idio mgenzi on. Balikawa antiyomwe uguwa mgenzi, kibumba, agula mzikisa, alanza ni chairman wa Oboja Lord, Biri Mengo Robert. Familia ya mwami Kadala, ena matovu, erikuwe baza, Buli muntu yena yena. Eyaba yambako. Baba yambira abana baibwe. Nga bafunya akabende. Nibasobola. Okubala musa mwisi patala. Balikuwe bazo mkulu owa isomero. Eri abu pa dengo ni staff yona yona. Abasa okuve kagoma. Naba main hospital. Abasa rikale bafande. Ona lebo Rebecca. Alitwala Kadaga. Amex Sebide. Abana alikanti abana bana bafuna kabendo kwaliko kwairiko balikanti kwaliko Paulo Kameri ni Mire Mboisi balikanti mwana mwana baba tasanga bafuna kabendo kubal musa mwispatala moyo bale era chibumba abekizo binabina musingo kubanga mwenda abebaziza ni baba iwe kuba mu familia Kadala, ena matovo. Isenkulu wechiwe na NUP muisaza eri ya Kagoma. Aye taba memba, naba wagiziba NUP mkagoma mwena mwena. Nelalabe butagaya. Okuida okulondo buchiko, obo kumiruka parish committees. Obo chiwe na NUP. Mbalikanti kuidaba uromu kagao nunga binesatu, omwezi guno. Kusawa muka agadene demisana muifomi no amanga. Ewan simba, muida kulondela busoba musenta. Naka kulwe, mwidaro ndira kui Wololo Primary School. Imuabe na wampanda mwidaro ndira ku Bright Angels Primary School. Okuta girewe singa wo, moku bile kui simu. Ila 0-5-0, ata unamusamvu, ikuminamunana chenda na itan. 0-5-0, ata unamusamvu, ikuminamunana chenda na itan. Chirangi iwe sente ba NUP, Mukagoma County Constituents. Omwami Sabire Simon, omukulu wechike chaba ise Nyanzi, ayetaba ise Nyanzi, mwena mwena, baana Nyanzi, awalane naba idukulu, nime ba Nyanzi, okubano mbusoga, yona yona, okuidamulwe kubano, oluo kwe tegera, oba okumanagana, ngasa tunalalo mwezi guno, mwaka guno, wida kuba kutandika kusawa inede chancho. Ewa mwami kira, Wilberforce, Nabi Gwari, LC1, mumuruko gweka suleta, mwigolo zeri umanya mdistrict ye kaliro. Era kuolo, baida kubawo, oka kasamu kungania, owe chika chaimwe, abaisi Nyanzi. Eranga ulimuntu, aido kuida, janga mkunaka bola, aka wero mtu walo, basabanti, mkume kuobu ile, mungeri, nendala omugenyi omukulu nomba kwa parliament yawo isaze lyebula moji honale bosano ni wire na deba imwabese nyanzo okutegera ebiwulawo omukubire kuziro musanvu munana isatu abiri nandala ikumi na munana asatu na munana abaziro musanvu ina zero atanu ana nandala zero mwenda bano balikoba nti imwe mwena mwena bende okuba nga nfuna obwidandabi obwobwerere ku myaka jona jona mujja kwirwairira ya St. Francis Hospital buluba okutandika nga itano paka nga musanvu ogwomwenda balekaa nti buli kyankyona kyebaidde okola ku kyabwerere era nga batere bamu empiya aba Smile Train International balekaa nti wadde kuba freak left sajale mujje mutegeere bitya bidde okutambula ku St. Francis Hospital buluba era nga nabateremu ekirango kino bakoba nti wayo ndokutegeera ebisingawo bakubire kuziro musanvu itano mukaaga asatu ziro esatu asatu naina abakuziro musanvu musanvu mukaaga abiri naitaano ikumi ataano naina ekitongole kya Help Others in Need ekigaba obuyambi kiri kugaba obuyambi eri abaana abalwaire nga bali mu byalo ebyendawulo abalwala kansa olw'ennyanja sickle cell abaayaaka omuliro n'ebirwaire ebindi balijja kubatuukirira babawe kuno obuyambi kale iwe olina abaana nga alwala kansa yayo omuliro lw'ennyanja sickle cell bakubire ku bakuwe ku buyambi ku 0700 26 6 94 olw'obukulwera ensonga kanjiremu eri 0700 26 6 94 n'emutyeni eri 0789 27 06 52 omukulu w'ekika ekyabaise munana Mugomba Dinan ayeta abana na mwena mwena alikoba nti ayeta abanana abeena wanya egumamyo mu district ye Kamuli akoba nti ayeta abanana abeena wanya oba enze kuwandika na wanyago aye wanakomeza mu njira nti na wanya egumamyo mu district ye Kamuli abeematumu budondo n'abeerumuli bababa festo mwena mwena bali kubeeta mu kumanagana ni mwabebo wagichomya mutabulayo mwida kutyama ewa Paulo mudo omukulu w'ekika ekyabaise munana atere mu sente ni babalanda koowa era wana wanyago igumya mwoyo ndoza wala ayenze kuandika na wanyago igumya mwoyo mu district ye Kamuli mwida kuti amanga mukago gw'omwenda mwaka guno aliko nti abese munana mwena mwena abe na wanyago igumya mwoyo Kamuli abe matumu budondo abe rumuli baba festo mwena mwena mwida kubanga mujyo okutegeeragana oba okumanagana nawe bo wagichomya ni mwabe bo wagimubeyo baleka nti abate mu sente ni babalanda koa nga wana wanyago igumya mwoyo mwidati amanga mukago gw'omwenda omwaka guno okumana ebisinga okuba ku 0755 72 98 16 omwami Kalamaji Abdu owe Hoima City alanga omwana we gwebeeta Kawa Sharif wa myaka 30 aye ali ku ekikyamu ku mutwe yabulanga 15 omwezi guno omwaka guno ku 8 demisana yali alikuva kwamba kooti ku factory ya Duma yali ayambaye t-shirt ya grey n'empale ya grey mumpi mwirugavu alina amaiso manenenene amubonako yamba okuba ku 0760 18 08 17 aba ku 0780 74 32 46 waliwo naindi ya 0775 58 32 48 walo driving permit eyakugwire ku bagironda bagireta wano ku moyo gwa Busoga eri mu maina ga Nabugo ali bwebatinganiwe mweneyo oba ngoidi mweneyo mukobere nti driving permit eyalondeibwa eri mu maina ga Nabugo ali eri wano ku moyo gwa Busoga ida n'essente eda ebirango n'edobulonzi Conversion Feeds Intraco baliko bantu batestese omusomo gwa balimi ngibali kwetoje oyega amagezi age chukugu nengeri buti abosobola okubanga ogema mu bisolo ebinoni nensonge debyo kulima baliko anti omuntu omukulu ogw'omwaka guno olukungana baliko anti ogeze samu mu magezi age chukugu nalaga ebyo bulimi akanti kyo kida kubanga chikuyamba okulima byolima nibyo yaya nga birimu empe kemera akanti otasuba musoma guno kubanga bakuleteire abakogoma okwaya okulima no kubanga bakusomesa ebyente edamata omusoma guda kubayo nga satu mwezi guno omwaka guno kujinja town hall kwa satu no lala abaye kamuli mutetawanya bali kuidawo ku township primary school ombera no kukuegeresa bino bina bina kudata ni kasawa ibiri dene de chancho erai mwabali mi balikuwa ama gezinti wabati ngoli kuideda yoku ne chitu ndwe kia kiro chabai dokuwa angaba gezese zaku Conversion Feeds Intraco. Okwendo kutegere bisinga okuba ku 0508595932 oba 0790980 ndala ne ku 0700 ndala 0301325. Eksemba ochikoba abakachira Sugar Limited. Bakandi batandika okutunda ensigo eyebikade nungi eino eri abalimi abitunda ekachira era mu lusimba luno lw'ebikado. Orata ndika mwezi guno gwo munana lwidajira paka mwezi gwe 11 mwaka guno abali mwena mwena musabibwa okuleta okusaba kwa imwe mumbo wandika okwensigo eyebikado mu office ya abalimi ekulankulania okulima ebikado erira ine minzani eyebikado abalimi baida kugula ensigo nga bakoyesa sente deibwe edobuli weda cash company egaziza echuma cha sukari era erikubiriza abalimi mwena mwena okusimba ensigo y'ebikado ng'ewerako atenga nungi okwongera okufuna munte katekeyo mutinde ya katale akaman balekanti n'okwongerera okufuna okufunamu ngai w'omulimi kyoba okole n'okujja ku chuma cha sukari kachira ofuna ensigo nungi ogisimbe era bona amalao era ofunemu kirangibwa management eya kachira Sugar Limited abe kachira mwidinda
abakozi mwenna mu Uganda muulirize oli mukozi atali mu kibiina ky'abakozi kyonna
we charging ni sonic ali mu kirungo kya vitamin B power ngate vitamin B ayambe emibiri daife okwezimbira amani gado sonic ali kunusulukumirwonka kubuli duka erikulina ine okwetoolaiwa nga lyona lyona akuli baba naife ababevu world limited abaganibwe na mamve mu kibuga kye Kampala okumana ebisinga wo kuba ku 0720 0700 0503 obe namba ya whatsapp eya 0752 2 7 7 6 mwenda mwenda isatu
Akachiko kebyo kulonda mugwanga kategeza bonna abalondeddwa okukiikirira abakozi abatali mu bibiina bya union ku magombolola town council division ntitaba meruka woku district oba city owokulonda abana abakiikirira nga ba delegate mu bitundu byammwe wakuba olwa kutandwa wiki eno nga 22 omwezi guno ogw'omunaana 2025 mwenna mukubirizibwa ogoberera bino wammanga okulonda kuno kujja kubeera kwa kaboksi eri abakozi 10 abana akiikirira abatali mu bibiina bya union okulonda kwa kutandika ku saawa emu ey'okumakya kasita n'abawa abalonzi 10 abatandikirwako eranga kwa kufundikirwa ku saawa 10 ez'olweggulo wabeewo okubala obululu n'okulangirira ebivudde mu kulonda akakiiko k'ebyokulonda kati kategeeza abakiikirira abakozi abatali mu union ku magombolola town council ne division okujja mu bungi okwenyigira mu kulonda kuno okwa district ne city omunaava banakiikirira abakozi bano mu bitundu ebyenjawulo ebyeggwanga obubaka buno bukutuusiddwako akakiiko k'ebyokulonda aka electoral commission
Mukagwa bata kuguza isimu chikwangala ate ku busiri ngabane ifabo Falcon Phone Center baliwo banobaleta masimu aga Tecno Itel ne Infinix ngagano bagatunda mu kibanda mpula kutelini mu cash bakuletira masimu ga UK used okugezanga Samsung Docomo Aquas Oppo nebike bindi kamala bagane ku masaga gaibwe okugezeeka muri mu tax pack au ku room 12B okulingirizo bweni stage ye yirundu tena chindi mu kibuge cha Idinda olutuka ku Nizam Road ngoku bakunambe no 0725
Etanu Musambu, Musambu Ndalandala, Mwenda Inandala, Nibanaife, Aba Falcon Phone Center, Aba Idio Kutasa, Ena Kweyama Simu Agechi Kwangala.
Mwana mwe bali kuyida tujja kuogera ku bintu bisatu eby'omugaso omuli otereka amaadi obulungi okukozesa obulungi emigwano n'okunaaba mu ngalo bino bikuuma amaka gaife nga mala mu bulungi n'okutangira endwaire nga kolera n'ekiddukano bangi kuife amaadi tugatoola ku nayikonto oba mu nnanda aye ki ekibaawo bwe tugatereka nga tetugabuyise oba ogatereka mu biduraamu nga bigubu
ebiwuuka n'enfuufu bingira n'amaadi gayinza otulwasa
bwe kiri mutereka amaadi ag'okunwa mu bipipa ebiyondo ate mugabuyikeku kozesanga ekikopo ekiriku omukonda ng'oliise na mu maadi so togemya mu ngalo oba okozesa ogukopo ogugubu buti katwogere ku migwano n'ani asobola okunkobera lwaki okweyambira mu nsiko kya bulabe
obukyafu bujja mu maadi getunwa
kituufu n'ensonga lwaki buli maka galina okuba n'omugwano nga mubuyikeku okubinga ensowera ate iddukira nti n'obubi bw'abaana bona bwa bulabe bona busuule mu mugwano ate obuyikeku ekisembayo engalo enondo bitaasa obulamu n'abanga mu ngalo ng'oviira emiyandu ng'okaali kulya ne bw'omala okugema mu bukyafu bwe tutereka amaadi obulungi twakozesa emigwano twaniikira okunaaba mu ngalo twidde atangira amaka gaife obutalumbi bwa ndwaire obubaka buno bukutuusibwako Mayuge District Local Government nga bali walala ni Habitat for Humanity Uganda.
Pakagwa enaku daife eda Integrated Child Health Days dinaime dino nenaku eda tongezebwe kitongole ekyebyobulamu okwongera mu amaani mu kukinga endwaire ediwota abato nga olunkusense walugono n'edindi ng'ate ku mukuzi guno n'omusudde ogw'ensiri gujja kukingibwa weda kubaawo okukinga kokolo w'omuna gwanabaana mu bawala ab'emyaka 10 lulalama mu bakyala abali mu myaka egizaala n'ebindi kama obuweereza buno bubaawo buli mwaka mu mwezi ogw'okuna n'ogw'ekumi
obulazi obukinga bonabona bulungi bukola ino era bwa bwereere abazzaire nimwe mwenamwe n'abakuuma abaana musabibwa okutwala abaana okuva ku oyo eyankazaalibwa paka kuwa emyaka 14 mu malwaliro ne mu bifo ebyatongozebwa ku byalo bafuna obwidandabi buno mwiddukire okwongera okutwalanga abaana okukinga ngibwa wairengo gwokuna woireku
obubaka buno bukutuusibwako Busoga Health Forum walala n'ekitongole ekyebyobulamu ni Path
Sanya Radio Bingo Bingo ku Busoga wanu gwe tusubwa no bingo
Sanya Radio Bingo Bingo ku Busoga wanu gwe tusubwa no bingo
Tosubani na kazano Zana, zana radio bingo Kumusoga wanu wechabe iwe mkazano
Alright them, baba, mama, singa, dada Koze sentu mbibi lidon kazana
Tuangulo bukaide we sente mama
Buli muntu muwanguzi ni Busoga One Radio Bingo Nika star, ibidi muna nandala star mkaga hash Kumukutu ogwa Airtel na MTN Koze sa enku mibili donka Tamu pini yo onige okay Busoga One Radio Bingo Ewa girwa Axela Gaming Technologies Yalunga mizibwa Uganda Lotteries and Gaming Board
Right for music inga setu Augusto kumi piramidi mwetano Ekulete de top can they get the whip on
Music!
mami ochidinga na bairenti irenti tujja kuida kunchalira ku isomero
oh mwana wange ngabachi nsubwo kuido okubonako wena wenu olifana na bulungi oli mulamu ndowoza baba bisabulungi ku isomero wano
ii batu wemere nunji ngefumbibwa atenge yongeibwamo vitamin wa fortune buto emereje batu wewoma twababala mbulungi mami ochidinga vitamin zinunji mukukula nokubabalamu
tufumbe mere yaife yaisomero nga tukozesa bwito wa fortune buto akenenuirwa obukalamu okukuwa obulamu anti ayongeirwamu ekirungo kya vitamin A ni D womwana wo entandikwa y'obulamu obukalamu ngoko sabwito wa fortune buto akenenuirwa obukalamu okukuwa emere enungi eranga mulungi kukukula obulungi okwabaana bo fortune buto the test of Uganda.
Hello, Oddworld John. Please press the button to load another 1 million bingo draw. Token 4 has been activated for Busoga 1 Nula. Randomizing Airtel and MTN numbers now.
Kali kuchenda katonezo muka agabusoga one radio, radio moyo gwabusoga nongere kuanga mkwewa za muka guo mugonzi muna angaka jitumirira kajireme ireku. Echenda katonezo muka agabusoga one radio, radio moyo gwabusoga mkwewa za muna angemini mojotu sa kwengaro. Aisu kayo makubone virango no mkuru mdenzi bazia taduwa kansalo ya ida kuwekinu parish. Tukajama iso ni programu yobu nkenki munsi oradukwe na soke ntulewe chirango chino manguini nusoboro kuanga tuyongera yu. Nembozi efe jamba iso muangali ya Uganda nikujia uwa omucharago IGG omuchala gobeta Betty Kamya Olive na Misango Turiomwe nebe gambi yasobere kubanga ayogera munanga muwanga lya Uganda abafune mirimo lero basoka kubanga bagulirira ico kibe bantu bari bachogera kwenga kizira kubwino erango wifi wayogera ntinzo kufuna omulimo bansa ba sent edit wakati zo kufuna omulimo guno eranga mu Uganda bakozesa abana abawala n'abalenzo kubanga bafune mirimo mu Uganda report ye vire eraganti abagulirira mirimo miwanga lya Uganda buliafu no mulimo at least atamu akaseto kubanga agufu na chofu mnojo tukamuidwa alilo urusi wajyo kwa kuida ndaba atakufa kubanga mulimo ya guegulira buegulire azira buire bukufa kuino wabula oruchi koru tuwala abachala mudayosis ye idhinda batesetese oruna kuru abachala nka ni St. Monica's Day ngina kudomwezi mwaku ya sato mwezo guo mnana unku mibiri abine tanu baida kutandika na misa kusawa enedo okuncho nge kulombira his lordship right reverend Charles Martin Wamika a bishop wa diocese ya Idinda omulamwa women custodians of mothers mother earth veta baka tukirobona bona abami na abachala okubega itaku mubida guzo bino waida kuba uno kusaba okwo kubita mubwire wa Passover. Oida konkona kuna mbe naendo kumane bisi ingawo. 0-0 ndala. Munana ina. Ina munana. Musamvu ina. Owa 0-0 ibiri. Itanu ibiri. Isatu 0. Munana munana. Munango kusina kuripote ya soba ilo kuwa ngefuruma. Eyo mchala gobeta IGG wangali ya Uganda. Betty na Misango Kamya. Aturiomwe. Asoba ilo kuwa ngate gezoru na kuruwa rero. Nti waliwa abakozi wa government abaswika mtu wa mlane nkumiye isatu nga ba senior government workers report ya sobele kubanga efuma muwanga lya Uganda una kuletegeziza nti bano kubanga bafune emirimo bagulira bugulire muwanga lya Uganda bawa yakasente okubanga bafune emirimo muwanga lya Uganda omuchano gobeta Betty Olive na Misango Kamya nakolanga IGG oyiwanga lya Uganda jabuvira ko yafurimya report yategeza nti muwanga lya Uganda abantu abasinga okuli enguzi report yasobola kuba ngefuruma yasemwa kuba ngefuruma yamani yaraganti bitongole bya government nebikasinze kuba ngabili yanguzi mu iwanga lya Uganda Irange kitongole cha police chali kumwando ino bategeza district ye Wakiso ni Kampala mukuli obuli enguzi aboti bajire basulantebe wabara vile yategezo luna kuruwarele ya kwa na Uganda bona bona embe rangeli kubangeta ambula kasera kanu Betty Olive na Misango Kamya hategeza kuripoti ya kafuruma ntimuwangali ya Uganda abakozi abaswika mtu wa mlane nkumia isatu rather mitu wala ikumine isatu muwangali ya Uganda abakoze mitu wala ikumine isatu muwangali ya Uganda bafu ne miri monga bagulirira bugulirire tibajifuna mumbera antufu ebatu bajifuna majira matufu
era.
Wabula bagulirira bugulirira okubanga bafuna jine emiri mu muwangali ya Uganda ebigambo bino ya Betty Olive na Misango Kamya biasobere okubanga ayogera birese nsinge unikirire ino report jiasobere okubanga afuna webu zanti muwangali ya Uganda abantu baide ngabogera ku nsonga ndinti okufuna omulimo ino kuba kunichotayo era okufuna omulimo oino kuba kunichotayo owaba kulaba jyo kuwanga bakuwo omulimo service commissions eda district olikwenda kufuka musomesa wa government olikwenda kufuka musa wa government olikwenda afuna mulimo ga government munango ino choso kokuba ngotayo erenguzi yafuke nguzi ku district nimbitongole bya government ebisinga iranga chwa singo kubanga basaba kasente emboze idi engeta mulanga bategeza anti abandi basaba kabozi okubanga bakuwo omulimo munange abantu aswika emitu ala 13 nga bakola mbitongole bya government ebyenda ulo report evile yetegeza anti bano bagulirira bugulirire okubanga bafuna emirimo okusina ku report ekolebwa Inspectorate of Government in partnership with Economic Policy Research Center okuva le Makerere University bafire bako yasaja kandi mu district yedenda oloji bakoze research muiwanga lya Uganda erava ebategeza nti district service commission obuchiko bwa emirimo ku district munangene obukasinze kubanga bulyanguzi no obukasinze kubanga bulyanguzi okusinza ku report yo mchagwera Betty Olive na Misango Kamya ategeza nti 35% oba ebitu ni 35 ku 10 kuba civil servants oba kozi wa government basa sulagatu ya milioni ya 3 milioni atan okubanga bafune emirimo just imagine nyako ekyo kuwe nyako ekyo abasomesa nyako ekyo kuwe nyako ekyo police mkozi wa police akasente kafuna taweza milioni omwezi sente dalifuna alikusasula mitu emilioni 20 23 40 okubanga afuna mulimo gwa government bwa ingiro musubira okubanga akwamba lingiro musomesa government ya ingire afune mitu aronkaga omwezi ataremwe milioni 20 23 10 okubanga ingira asoka yatai wanonga alikutaye erina akachiko akajjo kubanga mu screening kamuwo omulimo yakata mu sente ajjo kubanga typing erina lye yamuwa sente okusinza ku report yali from Betty Olive na Misango Kamya alikutegeza nti wakozi wa government abasinga mu iwanga lya Uganda emirimo bagulirira bugulirire era emirimo okujifuna basasula sente bitu na 75 kubulichuku mu iwanga lya Uganda basasula agatu we milioni ya 3 ne milioni 50 okubanga afuna emirimo mu iwanga lya Uganda kitegeza nti omwana wo munaku sasira omwana wo munaku batare mu school fees okuva mu primary omuzali yakusomesa emyaka musanvu waingira secondary emyaka mukaga wajja waingira university wa emyaka 3 wafuruma ngo ine mpapula di kwikirizo okubanga ofuna omulimo munange emirimo gyabawo wajja okufuna omulimo aino okuwa omulimo yakusaba akabozi aino okuwa omulimo yakutegeza nti leta emilioni 10 kufunira omulimo ainga munange wasoma kubanga ofuna omulimo Chione chivira kukubanga miwanga ya Uganda bako zaba singa bali substandard. Muntu ajyo kwido kubanga akora omulimo gwe nagwe naguba muwe okubanga akora. Nga munange tatukirire. Nga nokuba bukuba omuntu empiso oja mwido yongo omuntu okuba empiso tasobola. Walingira jyo okuba empiso nga tasobola nakujigema. Walingira ino okubanga akukuba empiso ngembera jali muyena. Buli kimu ali kupangira bupangirire kiva ku kimu nanga kugulirira mirimo. Bakozi wa government ewanga ya Uganda. Emirimo jibali mbagulirira bugulirira milioni 3 wagati wei 320 lebasasula okubanga baingira mu government okubanga bafuna akalimo obafuna akasente era vile yategeza nti kwabo emitwaro A13 kubakozi ba government Uganda belina emitwaro 8 abasinga bagulira bugulira okubanga baingira mu government okufuna akasente ka government era bino bivile bategeza nti abasobola okubanga bawaya akasente nabanji abatasobola na abantu era mu Uganda kiri on record bakanto bona funo omulimo oyino kuba ne mpapula waba no muntu guide ate waba ne sende lijo kwamba okuba ngo bitawo tosobola kujja wakola interviews wafuno omulimo mwanga lya Uganda mchara Betty Olive na Misango Kamya tuliyomwe ni IGG wanga lya Uganda yava yategeza ndi Uganda efira tuliyo ne disika mu 10 buli mwaka nga nodi jabuje mu buli bwanguzi enguzi yangira mu service commission abagawe mirimo ku district ku council zedenda uro munangi basoka kubanga bafuna ka sente no kubanga wayo sente kubanga ofuna mu mwanga lya Uganda uzanti Uganda oja kuba wotia ngozira akwidi Uganda oja kuba wotia ngozira sente azira sente mu mwanga lya Uganda otadaga kuja kubanga ofuna mulimo okusina ku report ya sobo lyokubanga ekolebwa mu mwanga lya Uganda kino kivire kubanga lya Uganda okubanga libitamu losses zedenda uro jojo tukamirime mu business oba factories oba bitongo lebenda uru Uganda byali kutambuza nga tukola losses kubanga abantu abali munange tibasomera tibaidi kibalina akola haye bagulira bugulira obanga eri abaidi yasobola kubanga bakukusaya bayingiza mu kitongo lechindi ejo kubanga kitambuze mirimo kutegeza nuwanga lya Uganda woja mu Uganda Civil Aviation Authority ekitongo chwale byeno ni Uganda Airlines omuchago weta Jenfa bamuturachi atambuze ensonga ya Uganda Airlines enuma bafaye bamwigula ku emisango tufira billions and billions of money amunange zira muogera ku aina bane naba musigula era aina bane naba muwaga miwanga lya Uganda nakutegeza nonga tandika anti Uganda namafuta enon Uganda Airlines geba irenwa munange wendogerera kasera kano batageza ntwe tunaga ibanda Uganda eno amafuta getwe tunwa genoni tunaga ibanda era watu bande billion 19 okubanga tusasula amafuta wabula neno nje tuli kusasulira teka atambula dawu mula Supeya aino kubanga akola kunoni lwachi dikatambula bakanti company eyafuru eyetu wenoni company ya vao bajiguza company yindi chida kutwala ena kubisa tukumpi mwaka mulamba nga tulikunonia bunonie wetso bolokuwa nga tola Supeya wenoni ajyo kubanga yambe noni ya Uganda Airlines ido twakwetwa kantu filo billions edirie kumpi mulusanvu mu mwaka omulala twafira billions edirie mulusanvu muwanga lya Uganda binaiva kubantu watu sobole kubanga tuwe mirimo ngatiba sanile wabula baba abula kubaba wale kwa kasente wabula kubwa hiliyo gweba idi Uganda jetulimo ona kuruwa lero umuchala IGG Inspector General of Government Kalondozi avile yate gezani mu Uganda munanga anta wasingo kubanga afuna mirimo mirimo wagulili ya mgule tiba afuna on merit oidane mpapula doba kubu zanti wabali kubwa na mpapula mu Uganda ya ganomu ane yaso mwaburunji nga yaso mwaburunji wa kufam prema ina first grade museke na ina first grade Musini ya 6 ya ina points enu unji. Boja paka wale no ingira. Ku university nga ina first class degree. Mwamua gana muna nga alikuruguda atu nganga ito. Waya gana abandi nga ya guwakumpi ulichi mni. Ya pambana bupambane. Urokuwa ina mwakasente munsau. Ya maliza nga na aliko ze sono. Uganda hawe tuli. Aso meino tafuna. Aino kuwa nisente na afuno mulimo. Mwangali ya Uganda. Report ya IGG. Itube vile ya tegeza.
Kylian Mbappe, Yamal, Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Victor Gyokeres, and Alan Okero.
It's Mbappe coming on and scoring.
From the bowel of Africa to the heart of Spain, StarTimes brings you football action you need. Season 2025-2026.
With Alan Okero.
Starting August 15th, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro, Carabao Cup, and our own StarTimes UPL returns only on StarTimes. Subscribe to StarTimes Classico Smart Bouquet at only 36,000 shillings monthly to watch live on World Football Channel and Sanyuka Prime for Luganda commentary. StarTimes Football, Kubeira Isi.
Akachiko kebio kulo na mugwanga, kategeza bo naba alonde dua, okuchikirira abakozi abatali mbibina bya union. Kumagombolola, town council, division, ntitama meruka woku district oba city, wokulo ndaba naba chikirira angaba delegate, mubitundu bya mwe. Wakuba ula kutandua wicheno, ngabili mubili, omwezi guno ogomu na anakumi bili mwabili mwetano. Mwena mkubilizi wogobili labi wa manga. Okulo ndakuno, kuja kubela kwa kaboksi, eri abakozi kumi, abana chikirira abatali mbibina bya union. Okulo nda, kwa kutandika kusawe mwe yoku macha, kasitawa naba wabalonzi kumi, abatandikirwako eranga kwa kufundikirwa kusawa 10 ezole gulo babewo okubala obululu nokulangirira ebivudde mu kulonda akachoke ebyo kulonda katikategeeza abachikirira abakozi abatali mu union kumagombolola town council ne division okujja mbunji okwenyigira mu kulonda kuno okwa district ne city omunava banachikirira abakozi bano mu bitundu ebyenja ule byeggwanga obaka bono bukutusiddwa akachoke ebyo kulonda aka electoral commission
abakozi mwenna mu Uganda muulirize Oli mukozi atali mu kibiina ky'abakozi kyonna, kanuke kaseera eddoboozi lyo liwulirwe. Ministry y'ekikula ky'abantu, emirimu wamu n'ebyenkulaakulana, n'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga, bali mukawefu w'okuwandika abakozi bonna abatali mu bibiina abeetefutefu okweta bamukulonda omukiise w'abakozi mu lukiiko lw'eggwanga olukulu wamu ne ba Councilors District. Kaweefu bono w'okuwandika abakozi abatali mu bibiina wakutandika ssaawa 2 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'olweggulo okuva nga 18 paka 19 omwezi ogw'omunaana akomekkerezebwe nga 2 omwezi gwe gumu 2025 ku ssaawa 6 ez'omu ttuntu. Ebyo bwe binaaba biwedde, akakiiko k'ebyokulonda kajja kukola enteekateeka engeri ebyokulonda gye binaddukanyizibwamu mu bifo ebinaalondebwa ku buli ggombolola, ekibuga oba munisipaali ne Town Council okwetooloola eggwanga lyonna.
Okwewandiisa olina okuba ng'oweza emyaka 18 n'okudda waggulu. Ebbaluwa ekakasa nti olina omulimu oba kontrakiti, ng'olina endagamuntu, ng'oli mulonzi eyeewandiisa, identity card y'omulimu nga tennaggwako ate nga teweewandiisangako mu kibiina ky'abakozi kyonna. Okwewandiisa nga kuwedde, abo bonna abagwanidde era nga tebali mu bibiina by'abakozi bajja kuyitibwa beetabe mu lukiiko ku ggombolola, ekibuga, munisipaali oba Town Council olunaatuula ku lwokusatu ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omunaana omwaka 2025 okulonda abakungu 10 abanaakiika ku disitulikiti.
Okumanya ebisingawo tuukirira ofiisi ya Permanent Secretary ku namba noti 4-4-23 noti 74 noti oba weereza email ku ps@mglsd.go.ug oba akulira ekitongole ki Kampala Capital City Authority KCCA Chief Administrative Officer oba Town Clerk mu District yo, ekibuga oba munisipaali.
Obubaka buno bukutuusibwako Ministry y'Ekikula ky'Abantu, Abakozi wamu n'ebyenkulaakulana nga bakolaganira wamu n'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga.
Akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga kategeeza bonna abalondeddwa okukiikirira abakozi abatali mu bibiina bya Union ku magombolola, Town Council, Division nti tabamerukawo ku District oba City ow'okulonda abanaabakiikirira nga ba Delegate mu bitundu byammwe waakuba olwakutanulwa wiiki eno nga 22 omwezi guno ogw'omunaana 2025. Mwenna mukubirizibwa ogoberera wa manga. Okulonda kuno kujja kubeera kwa kaboksi eri abakozi 10 abanaakiikirira abatali mu bibiina bya Union. Okulonda kwa kutandika ku ssaawa emu ey'okumakya kasita n'abawa abalonzi 10 abatandikirwako era nga kwa kufundikirwa ku ssaawa 10 ez'olweggulo wabeewo okubala obululu n'okulangirira ebivudde mu kulonda. Akakiiko k'ebyokulonda kati kategeeza abakiikirira abakozi abatali mu Union ku magombolola, Town Council and Division okujja mu bungi okwenyigira mu kulonda kuno okwa District ne City omunaava banaakiikirira abakozi bano mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga. Obubaka buno bukutu siddwaka akakiiko k'ebyokulonda aka Electoral Commission.
Kati buli muntu ajaguza olw'obwerinzi obutasangika. Delo ne Havoline oyira wa injini ow'omutindo ogwa waggulu okuva mu Caltex akuuma injini yo nga nnemu obudde bwonna. Tolonzalonza weekwate oyira wa Delo ne Havoline.
Products za Caltex zonna zisange mu matundiro aga agakakasibwa okwetooloola eggwanga lyonna.
Abakozi mwenna mu Uganda muwulirize. Oli mukozi atali mu kibiina ky'abakozi kyonna, kanuke kaseera eddoboozi lyo liwulirwe. Ministry y'Ekikula ky'Abantu, emirimu wamu n'ebyenkulaakulana n'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga bali mu kaweefube w'okuwandika abakozi bonna abatali mu bibiina abeetefutefu okweta bamukulonda omukiise w'abakozi mu lukiiko lw'eggwanga olukulu wamu ne ba Councilors District. Kaweefu bono w'okuwandika abakozi abatali mu bibiina wakutandika ssaawa 2 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'olweggulo okuva nga 18 paka 19 omwezi ogw'omunaana akomekkerezebwe nga 2 omwezi gwe gumu 2025 ku ssaawa 6 ez'omu ttuntu. Ebyo bwe binaaba biwedde, akakiiko k'ebyokulonda kajja kukola enteekateeka engeri ebyokulonda gye binaddukanyizibwamu mu bifo ebinaalondebwa ku buli ggombolola, ekibuga oba munisipaali ne Town Council okwetooloola eggwanga lyonna.
Okwewandiisa olina okuba ng'oweza emyaka 18 n'okudda waggulu. Ebbaluwa ekakasa nti olina omulimu oba kontrakiti, ng'olina endagamuntu, ng'oli mulonzi eyeewandiisa, identity card y'omulimu nga tennaggwako ate nga teweewandiisangako mu kibiina ky'abakozi kyonna. Okwewandiisa nga kuwedde, abo bonna abagwanidde era nga tebali mu bibiina by'abakozi bajja kuyitibwa beetabe mu lukiiko ku ggombolola, ekibuga, munisipaali oba Town Council olunaatuula ku lwokusatu ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omunaana omwaka 2025 okulonda abakungu 10 abanaakiika ku disitulikiti.
Okumanya ebisingawo tukirira ofisi ya Permanent Secretary ku namba noti nya emunya 23 noti musanvu nya noti oba weereza email ku ps@mglsd.go.ug oba kuri ekitongole ki Kampala Capital City Authority KCCA Chief Administrative Officer oba Town Clerk mu district yo ekibuga oba munisipali.
Obubaka buno bukutusibwako ministry y'ekikula ky'abantu abakozi wamu n'ebyenkulaakulana nga bakolaganira wamu n'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga.
Kari kuchenda katonezo muka gabusoga One Radio, radio moyo gabusoga program ya bunkenke munsi. Nize muidukuru watiba diba kalogo abe, okuwa ngatambuze nsonga. Kwano gwange Jonathan Wasu ankula mwisa kuino kufambitu ndubia iganga, bale kuwa ngo ulize chenda katonezo muka aga. Busoga One Radio, ankanti, okufunu mnimo government muwanga ya Uganda inakudino. Mnango inakuwa ngo uruani ila ilala. Embera ngabu etambula muwanga ya Uganda. Okusinzira ku report y'omukyala gobeta Betty Olive na misango kamya turu yomwe. Avire yategeza nti bakasibula bakozi 45 civil servants. 45 miwanga lya Uganda bakozi ba government bakasibula. Okuva ku mirimo ngensonga eri kubange basibuza nsonga ya buli bwanguzi. Nsonga ya buli bwanguzi miwanga lya Uganda. Bano. Abali miwanga lya Uganda nkutegeziza. Ntibaka sibula bantu 45 ku mirimo ngensonga eri kubasibuza lwabuli bwanguzi era yategeza report jibasomera kubanga bakola yategeziza yategeziza nti wagati 2018-2022 yava yategeza nti abasobola kubanga basabe mirimo mu government yaiwanga lya Uganda mu local government okubanga bayingira basasula enguzi eri wagati wa billion nsanvu na munana. Wabula nga kasente keba sasula. Kali wagatu wa bilioni abiri na mwenda. Wagatu wa ibiri kumi na munana. Ibiri abiri na bire miyake ena. Sente deba sasula mkua inguzo kuwa nga bafune mirimo. Bana Uganda. Yorozanti abantu bavu balikuno niya mirimo. Nga akasente wa kawayo. Wagati weibange na yona wagati wa 2018-2022. Bavai bate gezanti akasente keba wae mu. Mujasi mkuguli ya uguli yokuwa ngofu na emirimo. Mana Uganda bakawa ye bilioni nsambu na munana. Wagatu we miyake jena jonka. Ila wategeza nti dewagema mukash didi bilioni makumi ya bilina muenda. Mopirio dieyo. Chinoche geza nti bilioni ita nobu tuntundu munana. Babu sasula ila wageza kumu district makumi ya bilido onka. Tiba atambula Uganda yona yona. Muku wa research. Wabula batambula ku district makumi ya bilido onka miwanga ya Uganda. Bate geza nti enosente badigabu gabe chere. Ila buli Uganda, buli muna Uganda. Okuba ngafu no mulimo sawa eno muiwanga lya Uganda okwingira government oyino kuba kunaka sente ko sobola okuba ngo wayo ategeza anti mu Uganda munange buli sector akasente ka wayo era bategeza anti sawa eno kuba ngo ofuno mulimo ku senior level okufuna ekife kya mani muiwanga lya Uganda oyina ge milioni 10 na ku milioni 15 okuba ngo ofuno mulimo muiwanga lya Uganda ku level ya wanguru era bategeza ndali mu four bwa once ku scale ya U6 ni U7 kumirimonga nursing assistant, primary teacher, owa grade 3. Bategeza ndi wanakasente wanakewa sasula. Baina levo kubako maku. Awa sasule milioni isatu donka. Milioni isatu kufuna, nursing assistant. Oba kufuko msomesa wa primary, owa grade 3. Ngo ingira government. Oino kume milioni isatu ino kuba ngo wayo kuba ngo funo mnumi wanga ya Uganda. Oku ingira muherethe sekta muonka. Bategeziza. Ntimumia kena jibako ze kuresearch. Mubiobula banances na basaba kafuna emirimo basasule bilioni 12 n'obutuntundu mwenda muiwanga lya Uganda kuno kuli kuno kubanga ba forging minutes ne mpapula deba kweso kubanga bafuna emirimo nti omuntu ajjo kubanga afuka nansi afuka omusomesa ayenge mpapula dina TDD badi forging abu forging era bategeza nti 82% kuwanda basasule abanoni emirimo muiwanga lya Uganda abasinga bagulirira na dala wale banances abasomesa ba grade 3 abakula ku service commissions na basinga okubanga bali akasente kano atachategerekant eri abakuru eri abakuru abali nabo wanguru eri ngote ku district wabula ku level ya ministry eri abakuru bebali nabo yobo ne teacher kubesiba kunga bachusa be teacher bona bona eti ba muchusa obo ne teacher kulemera mu chifo nga akasenta akawaye mu bakuru bakafu nabukala muino era kusinza kumbozi ni report yo muchara gobeta IGG abeti kamya tuliyomwe avile yategeza muangalia Uganda district level laleko district service commissions era permanent secretary wa minister of local government Mr. Benjamin Kamumanya ategeziza nti district ya disinga munanga akasente kano bakafuna tegeza muangalia Uganda munanga okufuna omulimo munanga okufuna omulimo aya Inokuwa kuna kasente kwa wayo. Inokuwa kuna kasente kwa wayo mwiwangali ya Uganda. Asome iso mwana mazo kuwa nga asoma. Amalirizo kuwa nga asoma kufuno mwini moru talo. Kale. Kambale kire muna makobo. Mulangira muti yaba Ivan. Asoboro kuwa nga bongereyo. Zule programs. Edira ku. Mbeburunji. Bye bye.